Sala siphuza futhi bayasibonela basibiza ngamagama bayasimonela siyathemba umdala uzobathethelela dala sibakhuza bafuna ukulalela sala siphuza futhi bayasibonela basibiza ngamagama bayasimonela siyathemba umdala uzobathethelela phila kayi 1 ufuna impilo ephelele ngiphile good life vele impilo ishelele spina kusheshe bula sekele mina sengifasile ngizokubona sekele amdali mina ngibonga le mpilo ngicela ukushikisha ngijabule kokugcina Nestoko las futum lilo Yasho tanko yam nandi le mpilo
Oshigisha 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 Shigisha Oshigisha Shigisha Oshigisha Shigisha Oshigisha Oshigisha Shigisha Oshigisha 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 Oshigisha
Mbona mina vele wena uzoshikisha Ngoba bangena bathi ngiyasinda Iza bangani zobayenzela Zoba marinator, zoba ashkarai Istof siku 6 vele ngiyashisa Bangena tenu buso vele uzoshintsha Ngoba tina sizi nje zinje zokushikisha Shikisha ungayila tane Neshisha Shikisha Yo, marinator Yo, yo, akaraina Yo, hey, shikisha Ay, shikisha Yo, marinaita Ay, nga ashkaraina Sistof, sikis, kuna se ashita Ay
Zime Hola, Bas Hola, Maikyo
Shake it.
Hola, vas. Hola, man.